ni mwema sana na Bwana Yesu ni wa ajabu. The longer I live,
ninavyozidi kuishi,
the more wonderful Jesus becomes to me.
Yesu anazidi kuwa wa ajabu zaidi kwangu.
This is the truth.
Huu ni ukweli.
I know him today.
Ninamfahamu leo.
In a way I didn't know him 10 years ago.
Katika namna ambavyo sikumfahamu miaka 10 iliyopita.
20 years ago.
Au miaka 20 iliyopita.
And when I remember how I was in some circumstances.
Na nikikumbuka nilivyokuwa katika mazingira fulani.
In the past.
Ya huko nyuma.
As a Christian.
Kama Mkristo.
I feel tempted.
Ninajaribiwa.
To dig a hole.
Kama kuchimba shimo.
And hide myself in it.
Afu nijifiche humo.
Kwa ajili ya aibu yangu. Jesus said.
Yesu alisema.
When the Holy Spirit comes.
Roho Mtakatifu atakapokuja.
He will glorify me.
Atanitukuza mimi.
He will glorify me.
Atanitukuza mimi.
He will glorify who I am.
Atatukuza ile tabia yangu mimi.
He will not particularly glorify God's power.
Sio kwamba atatukuza tu yani hususan ile nguvu ya Mungu peke yake.
He is God's power.
Yeye mwenyewe ni nguvu ya Mungu.
The Holy Spirit will glorify Jesus.
Roho Mtakatifu atamtukuza Yesu.
Reveal Jesus.
Atamdhihirisha Yesu kwako.
And to me.
Na kwangu.
Kihalisia.
Amen.
In a way that changes us.
Kwa namna ambayo inaweza kutubadilisha.
Without being changed.
Bila kubadilishwa.
Where are we?
Tuko wapi?
We are to grow in Christ.
Tunatakiwa tukue ndani ya Kristo.
Having been born of God's Spirit.
Tukiwa tumezaliwa kwa roho ya Mungu.
We are to grow.
Tunatakiwa tukue.
If we do not grow.
Kama tusipokuwa.
At best, we are asleep, spiritually asleep.
Kama tusipokuwa ni sawa sawa na tumelala kiroho.
Or we are spiritually dead.
Au tumekufa kiroho.
There has to be change.
Lazima kuwe na mabadiliko.
Growth means change.
Kukua kunamaanisha mabadiliko.
I'm in a house with a small child.
Niko na kwenye nyumba na mtoto mdogo.
He can't walk yet completely.
Ambaye bado hawezi kutembea vizuri.
Sio ndio? Ndio. The father expects the child to walk.
Kwa hiyo baba anakuwa anatarajia yule mtoto aje atembee.
Sio ndio jamani?
Ndio.
If he doesn't start walking.
Kwa hiyo asipoanza kutembea.
The mother.
Mama yake.
Gets very worried.
Anaanza kuwa na mashaka.
My child is not normal.
Kwamba mwanangu sio wa kawaida huyu.
She's grieved.
Anahuzunishwa.
Sio ndio? Takes the child to the doctor.
Anamchukua mtoto anampeleka kwa daktari.
What's wrong?
Ili ajue nini tatizo.
It's not growing.
Hakui.
It's still the same size.
Bado yuko na size ile ile.
It's not walking.
Wala hatembei.
What is wrong?
Kuna tatizo gani?
And God can say the same to you and me.
Na Mungu anaweza kusema hivyo hivyo kwangu na kwako.
What is wrong?
Kwamba kuna tatizo gani?
Inategemea.
Amen.
But the writer to the Hebrews.
Lakini mwandishi aliyoandikia Waebrania.
Chapter 5.
Katika sura ya 5.
He says, "You have known this salvation a long time."
Anasema mmeujua wokovu sasa kwa muda mrefu.
"I should be feeding you with meat."
Natakuwa niwe nawapa nini nyama?
"But I have to feed you with milk."
Lakini sasa ninapaswa nianze kuwapa tena maziwa.
"With basic things of Christ."
Kwa mambo ambayo ni ya awali kabisa ya mafundisho ya Kristo.
Tuelewe vizuri. Kwamba mtume haongee juu ya uwezo wa akili. Hapana, hata kidogo. Anaongea juu ya mwenendo wetu.
Amen.
"I have to give you milk."
Ninatakuwa niwape maziwa.
"Because you haven't grown."
Kwa sababu hamjakuwa.
"It's not a matter of learning with the akili."
Sio swala la kujifunza kwa kutumia akili.
"You have not been living right."
Hamjawa mkiishi sawa sawa.
"You haven't been choosing the right things."
Hamjakuwa mkichagua mambo sahihi.
And you stay like babies.
Na hivyo mnakaa kama watoto wadogo.
Bwana sifiwe.
Amen.
In Revelations,
katika Ufunuo,
chapter 19, verse 5,
sura ya 19, mstari wa 5,
you don't have to write this one.
Hauhitaji kunukuu. Hauhitaji kunakili.
There is more important ones coming.
Kuna mingine ya muhimu zaidi inakuja.
God is sitting on the throne.
Mungu amekaa katika kiti chake cha enzi.
And he says,
na anasema,
I make all things new.
Ninafanya mambo yote kuwa mapya.
I make everything new.
Ninafanya kila kitu kuwa kipya.
And for God,
na kwa Mungu,
it's easy to make a new earth.
Ni rahisi kutengeneza dunia mpya.
But before the foundation of the world,
lakini kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu,
Jesus had already offered himself.
Yesu alikuwa tayari ameshajitoa.
For you and me.
Kwa ajili yako na yangu.
He was willing to give his life and blood to make us God's children.
Alikuwa tayari kutoa uhai wake na damu yake ili kutufanya sisi watoto wa Mungu.
To make us a new creation.
Ili kutufanya tuwe viumbe vipya.
I make everything new.
Ninafanya mambo yote kuwa mapya.
And that's why Jesus died.
Na ndio maana Yesu alikufa.
To make everything new.
Kufanya mambo yote yawe mapya.
Not so much for the trees outside.
Sio sana kwa ajili ya miti hiyo nje.
Hapana. To make you and me new.
Kunifanya mimi na wewe tuwe wapya.
Completely new.
Kabisa wapya kabisa.
On the inside.
Kwa ndani.
This is the gospel.
Hii ndio injili.
This is Christianity.
Huu ndio Ukristo.
Jesus said.
Yesu alisema,
unless your righteousness,
isipokuwa haki yenu,
exceeds the righteousness of the Pharisees,
itazidi haki ya Mafarisayo na waandishi,
you cannot enter into the kingdom of God.
Hamwezi kuingia kama ufalme wa Mungu.
Dini haifai, haitoshi mtu wa dini. To say the right things,
kusema maneno sahihi,
to believe the right things,
kuamini mambo sahihi,
to come to church,
kuja kanisani,
to sing in the choir,
kuimba kwenye choir,
to play the instruments,
kucheza vyombo.
It's not enough.
Haitoshi.
We have to be changed on the inside.
Lazima tubadilishwe kwa ndani. Kabisa.
In Hebrews it also says,
katika Waebrania pia inasema,
he takes away the old.
Anayachukua yale ya kale, anayaondoa.
Takes away the old.
Anayaondoa ya kale.
And makes everything new.
Na anafanya kila kitu kuwa kipya.
So if we read in 2 Corinthians,
tukisoma katika Wakorintho wa pili,
Wakorintho, waraka wa Korintho wa pili, sura ya tano, mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Not just believing in Jesus outside.
Sio tu kumwamini Yesu kwa nje.
As if Jesus is outside.
Kama vile Yesu yuko nje.
Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Everything is God.
Kila kitu chatokana na Mungu.
The old is done away with.
Ya kale yameondolewa.
And he makes you and me new.
Na anafanya mimi na wewe kuwa
wapya. That's why he shed his blood.
Ndio maana alimwaga damu yake.
The first, there are two Adams.
Kuna Adamu wawili.
The first Adam,
Adamu wa kwanza,
his name is Adam.
Jina lake ni Adamu.
The second man,
Adamu wa pili,
is Jesus Christ.
Ni Yesu Kristo.
All the world,
ulimwengu mzima,
every person,
kila mtu,
is either in Adam, the first Adam,
ama yuko katika Adamu wa kwanza,
in sin,
ndani ya dhambi,
or in Christ,
au ndani ya Kristo,
in righteousness,
katika haki.
The whole world,
ulimwengu mzima,
today,
leo hii,
in this room,
katika jengo hili,
you and I,
wewe na mimi,
are either in Christ,
ama tuko ndani ya Kristo,
in righteousness,
ndani ya katika haki,
in holiness,
ndani ya utakatifu,
in cleanness,
ndani ya usafi,
or in sin.
Ama tuko ndani ya dhambi.
The old
yule wa kale
is sin.
Ni dhambi.
That's the old.
Ndio ya kale.
In Romans 5:12.
Katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12.
It says through one man.
Inasema kwa njia ya mtu mmoja.
Sin entered the world.
Dhambi iliingia ulimwenguni.
Now here the world means all the people of the world.
Na hapo ulimwenguni inamaanisha watu wote walioko duniani.
Like in John 3:16.
Kama katika Yohana 3:16.
God so loved the world.
Kwa maana jinsi Mungu aliupenda dunia.
That he gave his own son.
Hata akamtoa mwanae wa pekee.
Here the world
hapa ulimwengu
means the souls of men and women.
Unamaanisha roho za wanaume na wanawake.
And it's the same in Romans 5:12.
Na ni hivyo hivyo katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12.
Through one man,
kwamba kwa njia ya mtu mmoja,
sin entered the world.
Dhambi iliingia ulimwengu.
Entered you and me.
Iliniingia mimi na wewe.
He is our father.
Hiyo ndio baba yetu.
From long ago.
Tangu
zamani za kale. We have the same father.
Wote tuna baba mmoja.
When he sinned,
na alipotenda dhambi,
his nature changed.
Tabia yake ilibadilika.
Kabisa. And he couldn't live holy.
Na asingeweza kuishi maisha matakatifu.
He couldn't live righteously.
Asingeishi maisha ya haki.
He couldn't live in the presence of God.
Asingeishi katika uwepo wa Mungu.
God had to drive him out.
Ili Mungu ilibidi awaondoe.
But God had prepared a lamb.
Lakini Mungu alikuwa ameandaa mwana kondoo.
Through one man, sin entered the world.
Kwa njia ya mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni.
His nature changed when he sinned.
Tabia yake ilibadilika alipotenda dhambi.
Through that one act.
Kwa ile tendo moja.
Of eating that fruit from that tree.
La kula ile tunda kutoka kwenye ule mti.
And then the power of sin.
Na kisha nguvu ya dhambi
took hold of him.
Ikamshikilia.
And led him to sin.
Na ikamuongoza kutenda dhambi.
Again.
Tena.
And again.
Na tena.
And again.
Na tena.
And to sin in his mind.
Na kutenda dhambi hata katika fahamu zake.
Uncleanness.
Uchafu.
Hatred.
Chuki.
Uchungu. Ngum. Wivu. Husida. Husuda. Chuki.
Chuki.
All that entered into Adam.
Hayo yote yalimuingia Adamu.
And his firstborn,
na mwanae wa kwanza,
Cain,
Kaini,
was a liar,
alikuwa ni muongo,
and a murderer,
na muuaji.
And in John 8,
na katika Yohana sura ya 8,
Jesus says to the Jews,
Yesu anawaambia Wayahudi,
who didn't believe him and wanted to kill him, he said, you're of your father the devil. They did not, in that chapter,
katika ile sura,
he wasn't telling them
hakuambia,
they needed deliverance from mapepo.
Kwamba walihitaji kukombolewa kutoka kwa mapepo.
He was talking about the state of their hearts.
Alikuwa anazungumzia hali ya mioyo yao.
They didn't want to believe him.
Hawakutaka kumwamini.
They didn't want to repent.
Hawakutaka kutubu.
Abraham is our father.
Wakati Abraham ni baba yetu.
Like we go to the synagogue.
Sisi tunaenda kwenye sinagogi.
We have one God.
Tunaye Mungu mmoja.
Yeye ni adui ya Yesu Kristo.
Amen.
Amen. You have your father the devil.
Ninyi ni baba yenu ibilisi.
You want to kill me.
Mnataka kuniua.
He was a liar.
Yeye alikuwa ni muongo.
And a murderer.
Na muuaji.
From the beginning.
Tangu mwanzo.
And this, we see this.
Na tunaiona hii ndani ya Adam.
When he sinned.
Alipotenda dhambi.
He changed.
Alibadilika.
And his firstborn.
Na mwanae wa kwanza.
Was a murderer.
Alikuwa ni muuaji na muongo.
Jesus died.
Yesu alikufa.
To change that.
Ili kubadilisha hilo.
Completely.
Kabisa.
That is the old.
Hayo ni mambo ya kale.
That is the old man.
Huyo ndio mwanadamu wa kale.
That's how he is.
Ndivyo alivyo.
I won't read it now, but you can read it in Ephesians chapter 2.
Hatutasoma sasa, lakini unaweza kusoma katika Efeso sura ya 2.
Verses 1 and 2.
Mstari wa kwanza na wa pili.
We were all like that.
Wote tulikuwa hivyo.
Paul says there was a spirit working in us.
Paulo anasema kulikuwa kuna roho ikitenda kazi ndani yetu.
Causing our mind.
Ikifanya fahamu zetu.
To think unclean things.
Kuwaza mambo machafu.
Unprofitable things.
Mambo yasiyo na faida.
Hatred.
Chuki.
Hasira, wivu, mambo machafu. That's how we all were.
Hivyo ndivyo wote tulivyokuwa.
according to the spirit that works in you.
Kulingana na roho inayotenda kazi ndani yako.
And Jesus died.
Na Yesu alikufa.
That another spirit.
Ili kwamba roho nyingine
should work in us.
Itende kazi ndani yetu.
Amen. Bwana sifiwe sana.
Amen.
I encourage myself with these truths.
Ninajitia moyo na kweli hii.
It's not something I've learned at Bible school.
Sio kitu ambacho nimejifunza katika shule ya Biblia.
I just read the Bible.
Ninasoma tu Biblia.
And as you live,
na unavyoishi,
you find temptations come.
Unakutana na majaribu yakikujia.
And sometimes strong temptations.
Na wakati mwingine majaribu yenye nguvu.
And sometimes you are tempted to think,
na wakati mwingine unajaribiwa kuwaza,
siwezi kupinga. Unaelewa ni Kiswahili kizuri? Unajaribiwa kufikiri siwezi kupinga dhambi hii. It happened to me once.
Iliwahi kunitokea mara moja.
I had been a Christian for a few months.
Nilikuwa nimekuwa Mkristo kwa miezi michache.
And I thought the temptation is too strong.
Na nikawaza kwamba jaribu lina nguvu sana.
Ah, it's not a good. I wanted to say it's not a good story.
Nilitaka kusema kwamba hii sio simulizi nzuri sana.
But on the other hand, it is a wonderful story.
Lakini kwa upande mwingine ni habari nzuri.
I thought siwezi kupinga.
Nikawaza kwamba siwezi kupinga.
And I went.
Na nikaenda
somewhere
mahali
to sin.
Ili kutenda dhambi, ili kujitoa kwa
Christian,
kama Mkristo mchanga.
But I didn't meet with anyone.
Lakini sikukutana na mtu yoyote.
Before I saw anyone.
Na kabla sijamuona mtu yoyote.
Before anything happened.
Kabla chochote hakijatokea.
God spoke to me.
Mungu alizungumza na mimi.
God spoke to me.
Mungu alizungumza na mimi.
Not with a voice I can hear.
Sio kwa sauti ambayo inasikika.
But I remember the words to this day.
Ila ninakumbuka yale maneno mpaka hivi leo.
God hasn't spoken to me often.
Mungu hajazungumza na mimi mara kwa mara.
In a way that interrupts my thinking.
Katika namna ambayo inaingilia mawazo yangu.
And God said this.
Na alisema hivi.
I haven't made you for sin.
Sijakuumba kwa ajili ya dhambi.
I haven't made you for sin.
Sijakuumba kwa ajili ya dhambi.
I haven't made you for sin.
Sijakuumba kwa ajili ya dhambi.
He hasn't made you for sin.
Hajakuumba kwa ajili ya dhambi.
He hasn't made me for sin.
Wala hajaniumba kwa ajili ya dhambi.
I turned around.
Nikageuka.
And went back to school.
Nikarudi shule.
I was living at school.
Nilikuwa nikiishi shule.
As a student.
Kama mwanafunzi.
Nothing changed.
Hakuna kilichobadilika.
I didn't feel the power of God.
Sikuhisi nguvu ya Mungu.
Nothing changed.
Hakuna kilichobadilika.
But God spoke to me.
Lakini Mungu alizungumza na mimi.
He spoke to me.
Alizungumza
na mimi. He saw my heart.
Aliuona moyo wangu.
I didn't want to sin.
Sikutaka kutenda dhambi.
But I thought I can't resist anymore.
Lakini niliwaza kwamba siwezi kujizuia tena.
Lakini ni ilikuwa uongo.
Lakini ulikuwa ni uongo.
God saw that I wanted to follow him.
Mungu aliona kwamba nilikuwa ninataka kumfuata yeye.
I haven't made you for sin.
Sijakuumba kwa ajili ya dhambi.
Rehema ya Mungu. Sindio jamani? Rehema. Later.
Baadaye.
At times.
Katika nyakati kadha wa kadha.
I experienced.
Nilipata uzoefu.
The power of the Lord.
Wakuhisi nguvu ya Mungu.
I was at university.
Nilikuwa katika chuo.
I was reading Romans 6.
Nilikuwa nikisoma Warumi sura ya 6.
And I read.
Na nikasoma.
Knowing this.
Tukijua hili.
That our old man is crucified.
Kwamba mtu wetu wa zamani umesulubiwa.
Ilitosha. It's like someone turned the light on.
Ni kama mtu vile aliwasha taa.
Somehow,
kwa namna fulani,
niliona ukweli huu. Nilielewa. What somehow in words I cannot explain.
Kwa namna fulani katika maneno ambayo siwezi kuelezea.
This word
maneno,
was
neno
spoken into my heart.
Ndani ya moyo wangu.
And I danced around the room.
Na nikaanza kucheza mle chumbani.
Set free from sin.
Kuwekwa huru mbali na dhambi.
Because there's a particular sin.
Kwa sababu kulikuwa kuna dhambi fulani.
That comes to young men.
Ambayo huwa inawajia vijana.
In private.
Wanapokuwa faraga.
And I read this.
Na nikasoma hapa.
I was free.
Na nikawekwa
huru. I knew
huru.
I was free.
Nilijua nimewekwa huru.
What a sifiwe. Free from private sins.
Huru kutoka dhambi za sirini.
Bwana sifiwe.
Amen.
I heard that one pastor
nilisikia kwamba mchungaji mmoja hapa Dar es Salaam
said that this private sin
alisema kwamba hii dhambi ya faraga
ni baraka ya Mungu. Sio baraka. It's bondage.
Ni utumwa.
Ni utumwa. Come to make everything new.
Nimekuja kufanya kila kitu kiwe kipya. Ndani yako.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
I was speaking with some young people. 300 young people.
Nilikuwa nazungumza na vijana kama 200 au 300.
Banana. Kule banana. And I said, Jesus Christ has come to set us free from sin.
Na nikasema Yesu Kristo amekuja kutuweka huru mbali na dhambi.
Walishangilia, walisema amen, Bwana asifiwe. Vijana. Nilifikiri, Before I came,
kabla sija ya mimi kufika,
there were about 60 of them.
Kulikuwa kama 60 kati miongoni
mwao. Dancing at the front.
Wakicheza pale mbele.
And then they sat down.
Afikisha wakakaa.
They were sweating.
Wakawa wanatoka jasho.
Now and I had to speak to them.
Na ilibidi sasa nianze kuwahubiria.
And I quoted from Romans 6.
Na nikanukuu kutoka katika Warumi sura ya 6.
Watch. Shall we continue in sin?
Kwa maana tuendelee katika dhambi.
The grace may abound.
Ili neema iongezeke.
Hush. Walishangilia. Amen, amen. Bwana asifiwe. Ilikuwa ngumu kwa kiasi kufundisha. Niliwaambia ninaogopa sana maneno yangu haya ingii moyoni mwao. I said, this is ni jujutu. Ni jujutu. Juju. And then I told them about pornography.
Na kisha nikawaambia kuhusu picha za ngono.
Which is easy to see on your smartphone.
Ambazo ni rahisi kuangalia katika simu janja.
I was speaking to the young people.
Nilikuwa nazungumza na wale vijana.
Because on the websites,
kwa sababu katika tovuti,
it talks about pornography.
Inazungumzia kuhusu picha za ngono.
Kama ni kana kwamba ni mambo ya tamu, matamu. Niliwaambia vijana, wow, sio tamu, ni sumu, sio ndio? Wow, walinyamaza kinya. Hakuna hata moja aliyesema amen. So I repeated myself.
Kwa hiyo nikarudia tena.
Jamani, sio mambo matamu, ni sumu, sio ndio. Ni swali, sio ndio. Sio ndio ni swali. Sio ndio jamani. Walinyamaza kinya. Wote. Niambili. Nilimshukuru Mungu sana. Mwishoni walianza kuelewa. Bwana asifiwe sana.
Amen.
I make everything new.
Ninafanya mambo yote kuwa mapya.
Sin is old, the old.
Dhambi ni mambo ya kale.
Uncleanness.
Uchafu.
Is the old.
Ni mambo ya kale.
Wivu. Ni mambo ya kale. Husuda ni mambo ya kale. Chuki ni mambo ya kale. Kiburi. Mambo ya kale. In, I will go to Romans 5.
Nitafungua Warumi sura ya 5.
Verse 19. So it says Adam,
kwa hiyo nasema Adamu,
whose nature changed,
ambaye tabia yake ilibadilika,
those that are born of Adam,
wale wazao wa Adamu,
are born into his nature,
wamezaliwa katika ile tabia yake.
And Psalm 51 tells us,
na Zaburi sura ya 51 inatuambia,
we are born in iniquity and sin,
kwamba tumezaliwa katika dhambi na uovu.
Si ndio jamani? Those who were born of Adam,
wale wazao ambao ni wazao wa Adam,
which all of us were when we were born,
sisi wote tulikuwa tulizaliwa tulikuwa ni wazao wa Adam.
We were made sinners.
Tulifanywa kuwa wenye dhambi.
So it says here in verse 19.
Wewe unasema katika mstari wa 19 wa Rumi sura ya 5.
Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja. Anasema kama. Like this,
kama hivi,
like it was with Adam,
kama ilivyokuwa kwa Adam,
so it will be with Christ,
ndivyo itakavyokuwa kwa Kristo.
Exactly the same,
vile vile,
the same process,
umchakato ule ule,
but completely different direction,
lakini katika uelekeo tofauti kabisa.
As in Adam,
kama katika Adam,
so in Christ,
ndivyo katika Kristo.
So what's he comparing?
Kwa hiyo analinganisha kitu gani?
Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja Adamu, watu wengi waliingizwa katika au ndani ya hali ya wenye dhambi, tabia ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake moja Yesu Kristo, watu wengi wameingizwa ndani ya hali ya wenye haki. Ni hali ya wenye haki. It is the nature of righteousness.
Ni tabia ya haki.
As Adam,
kama Adam,
caused us to be sinners by nature,
aliyosababisha sisi kuwa wenye dhambi kwa asili,
Jesus by his death and resurrection,
Yesu kwa kufa na kufufuka kwake,
and by a new birth,
na kwa kuzaliwa upya,
causes us to be righteous,
inatufanya tuwe wenye haki,
by nature,
kwa asili.
That's why it says in,
ndio maana inasema
in Ephesians,
katika Waefeso
4
sura ya 4
and verse 24,
na mstari wa 24,
mkavae utu mpya, 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 everything new,
kila kitu kipya.
Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. God creates us,
Mungu anatuumba,
in Christ,
ndani ya Kristo,
through Christ,
kwa njia ya Kristo,
to be righteous,
ili tuwe wenye haki,
and to be holy,
na kuwa watakatifu.
Amen. That's why back in Romans 5,
ndio maana ukirudi katika Warumi sura ya 5,
ili kwamba kama vile dhambi ilivyo tawala. Now, that's a past tense. Ni zamani, si ndio? Wakati wa
uliopita.
Nyuma, uliopita. Si ndio? Ni wazi. Safi sana. Ili kwamba kama vile dhambi ilivyo tawala katika mauti, and death is spiritual separation from God.
Na dhambi ni kutengwa kiroho, kutengwa na Mungu kiroho.
That's what death is.
Hiyo ndio mauti.
When God said to Adam,
na Mungu alimwambia Adam,
in the day you eat of that tree,
siku mtakapokula ile tunda,
you will die.
Mtakufa.
When Adam ate of that tree,
Adamu alipokula kutoka kwenye ule
mti, he died.
Alikufa.
He died.
Alikufa.
His body stayed alive.
Mwili wake ulibaki
hai. But he died.
Lakini alikuwa amekufa.
In the most important way, he died.
Katika namna ya muhimu zaidi alikuwa amekufa.
He fell into this condition of sin.
Aliangukia hali ya kuwa mwenye dhambi.
Separated from the presence of God.
Kutengwa na uwepo wa Mungu.
Separated from the Spirit of God.
Kutengwa na ile roho ya Mungu.
Death.
Kifo.
Where sin reigns.
Ambapo dhambi inatawala.
In a condition of spiritual death,
katika hali ya kifo cha kiroho,
sin can reign.
Dhambi inaweza kutawala.
Ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale. So grace reigns not through sin.
Kwa hiyo neema inatawala sio kwa kupitia dhambi.
Ndiyo. It reigns through righteousness.
Inatawala kupitia haki.
Jesus did not just shed his blood.
Yesu hakumwaga tu damu yake.
That your sins can be forgiven.
Ili kwamba dhambi zako tu zisamehewe.
God did not say,
Mungu hakusema kwamba,
I can't really change you.
Kwamba siwezi kabisa kubadilisha.
So my son will shed his blood.
Kwa hiyo mwanangu atamwaga damu yake.
So every time,
ili kila mara,
that you sin,
utende dhambi,
because you have to sin,
kwa sababu unatakiwa utende dhambi,
there's the blood of my son.
Kwamba damu ya mwanangu ipo.
That's not the gospel.
Hiyo sio injili.
The blood of Jesus,
damu ya Yesu,
is not an excuse,
sio kisingizio,
to sin,
cha kutenda dhambi.
Unaelewa? Grace does not reign through sin.
Neema haitawali kwa njia ya dhambi.
It reigns through righteousness.
Inatawala kwa njia ya haki.
That's what the word of God says.
Ndicho ambacho neno la Mungu linasema.
The grace that brings salvation.
Kwa neema iletayo wokovu.
Cleanses us from sin.
Inatutakasa kutokana na dhambi.
He doesn't just forgive our sins.
Hatusamehe tu dhambi zetu.
He died and shed his blood to cleanse us from the pollution of sin.
Alikufa na kumwaga damu yake ili atusafishe kutokana na ule uchafu wa dhambi.
And set us free from its power.
Na kutuweka huru mbali na ile nguvu ya dhambi.
So there's forgiveness.
Kwa hiyo kuna samaha,
there's cleansing,
kuna kusafishwa,
and there's deliverance from the power of sin.
Lakini kuna kukombolewa kutoka katika ile nguvu.
Bwana asifiwe.
Amen.
This is the gospel.
Hii ndio injili.
God didn't say, oh, sin is too strong.
Mungu akusema kwamba dhambi ina nguvu sana.
He said to the lady caught in adultery.
Alimwambia yule mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi.
Go.
Alimwambia nenda.
And sin no more.
Na usitende dhambi tena.
Nenda.
Usitende dhambi tena.
Usitende dhambi tena. Naya andika mambo hayo ili usitende. Tenda.
Dhambi.
Samahani. Ninanuku, waraka wa Yohana, wa kwanza, suri ya pili, mstari wa moja. I write these things to you.
Nimewaandikia mambo haya.
That you sin not.
Ili msitende dhambi.
That you sin not.
Ili msitende dhambi.
Bwana sifiwe.
Amen.
God spoke to me.
Mungu alizungumza
nami. I haven't created you for sin.
Kwamba sija kuumba kwa ajili ya dhambi.
In 1 Corinthians 10.
Na Wakorintho wa kwanza sura ya 10.
It says.
Inasema.
There's no temptation.
Hakuna jaribu.
That has come to you.
Ambalo limekujia.
That is not common.
Ambalo sio kawaida.
Everyone experiences the same temptation.
Kila mtu ana uzoefu wa kupata majaribu hayo hayo.
But the word of God says.
Lakini neno la Mungu linasema.
God is faithful.
Mungu ni mwaminifu.
God is faithful.
Mungu ni mwaminifu.
And we have to believe.
Na tunatakiwa tuamini. Tumwamini yeye.
His word.
Tuliamini neno lake.
His gospel.
Tuamini injili yake.
Even though the answer doesn't seem to come straight away.
Hata kama ajibu halionekane kwamba linakuja wakati huo.
Even if help doesn't seem to come when you need it.
Hata kama msaada haonekani kuja pale ambapo wewe una muda ule ambao unakuwa na uhitaji.
Sio ndio chabani? That's why James says.
Ndio maana Yakobo anasema.
In his first chapter.
Katika sura ya kwanza.
I think it's verse 3.
Nafikiri ni mstari wa 3.
He says, He says,
yeah, anasema,
count it all joy.
Anasema hesabuni kuwa ni furaha.
Kwa nini?
Mkiangukia katika majaribu.
Kumbe. Kumbe. Unaweza kupokea neno hilo? Mimi nataka kutafakari kwa makini maana ya mstari ule, ili nijifunze vizuri. But he says in the next verse,
lakini anasema katika mstari unaofuata,
let patience have its perfect work.
Saburi na iwe na kazi njema.
Sio ndio? The answer doesn't always come immediately.
Sababu jibu mara zote haliji wakati huo huo.
And in Hebrews,
na katika Waebrania inasema,
you haven't resisted against sin unto blood.
Hamjashindana hata kumwagika damu mkishindana na dhambi.
God's word,
neno la Mungu,
works in our lives.
Linatenda kazi katika maisha yetu.
To root out,
kuweka mizizi,
to root out, kutoka,
kutoa mizizi
ya maneno siwezi, siwezi kusimama, siwezi kupinga. The word of God takes us away from that.
Neno la Mungu linatuondoa mbali na hiyo imani, na hiyo maneno.
To believe Christ.
Ili kumuamini Kristo.
To obey Christ.
Kumtii Kristo.
To please Christ.
Kumpendeza Kristo.
And not to please ourselves.
Na sio kujipendeza sisi wenyewe.
Bwana sifiwe.
Amen.
Ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawala hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. In Galatians 3,
katika Wagalatia sura ya 3
and verse 19,
na mstari wa 19,
it says,
inasema,
it's an important verse,
ni mstari wa muhimu. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 21.
Yakini haki ingali patikana kwa sheria. What's this that? Well, from the basije, torati haipatani na hadi za Mungu? Hasha, kwa kuwa kama ingali tolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingali patikana kwa sheria. What he's saying here is,
anachosema hapa ni kwamba,
before Christ came,
kabla ya Kristo kuja,
the law could not give you life.
Sheria isingeweza kukupa uzima.
No one had eternal life.
Hakuna aliyekuwa na uzima wa milele.
In them,
ndani yao,
righteousness,
haki,
holiness,
utakatifu,
cleanness,
usafi,
unyenyekevu, neema, rehema, huruma. No one had this in them.
Hakuna aliyekuwa na haya mambo
ndani yao. Before Jesus died.
Kabla ya Yesu kufa.
All the law could do,
ambacho sheria ingeweza kufanya,
with all its commandments,
na kwa zile amri zake zote,
is to show you and me,
ni kukuonyesha wewe na mimi,
that we were sinners,
ya kwamba sisi ni wenye dhambi.
The law could not make me righteous,
sheria isingeweza kunifanya mwenye haki,
without Christ,
bila Kristo.
It didn't have the power,
haikuwa na hiyo nguvu.
Its purpose,
kusudi lake,
was to show you and me,
ilikuwa ni kunionyesha mimi na wewe,
we cannot live righteously,
kwamba hatuwezi kuishi maisha ya haki.
And that's why he says in Galatians chapter
3,
the law is our teacher,
kwamba sheria ni mwalimu wetu.
I can't, I siwezi, sasa Yesu anakuja. The Spirit gives life,
roho utia uzima.
It's new,
ni mpya.
He makes things new.
Anafanya kila kitu kuwa kipya. Anaondoa yale ya kale.
Crucifies the old.
Anayasulubisha yale ya kale.
Amen. Bwana sifiwe sana.
Amen.
They don't preach this much in England.
Hawahubiri haya sana huko Uingereza.
There are churches.
Kuna makanisa.
They avoid the word sin.
Ambayo yanaepuka kutumia neno dhambi.
Jumapili asubuhi kwa ajili ya wageni. Wasichukize wageni. Hawataji dhambi na mwenye dhambi. In the city where I live,
katika mji ninaoishi,
there's a pastor who told his leadership team.
Kuna mchungaji ambaye aliwaambia viongozi wake.
Don't mention sinners.
Kwamba msiwataje wenye dhambi.
Wanataka kuwavuta watu kujaza kanisa na watu kuwapendeza watu kuwasaidia kwenda eternal judgment,
kwenda katika hukumu ya milele.
Nafikiri ni rahisi kusema Bwana sifiwe na amen, lakini sawa sawa na mauzefu wangu, mimi ninahitaji neno la Mungu.
Amen.
Wakati wote. Na kuzama zaidi na zaidi na zaidi katika neno la Mungu. Kwenda kwake Yesu sana. Nimjitoe kwake sana kila siku, kumjua zaidi na zaidi na zaidi zaidi, kama nilivyosema mwanzoni jioni hii, kwa sababu temptations continue to come.
Kwa sababu majaribu yanaendelea kuja.
And if I have to deal with temptations,
na kama natakuwa kushughulikia hayo majaribu,
so do you.
Basi nawe pia unawapaswa kuyashughulikia.
Ni vizuri tuwe real.
Ni vizuri tuwe waalisia.
Kanisa sio mchezo. Ukristo sio mchezo. Sio jambo la kujipendeza. Bwana sifiwe sana. Is he changing you?
Ye anakubadilisha wewe?
Na usijibu isipokuwa moyoni mwako. I don't mean,
simaanishi kwamba,
that you have to keep looking.
Kama uanze kuangalia.
Is he changing?
Kwamba ananibadilisha?
If you walk with,
kama ukitembea na Yesu.
I like these words.
Ninapenda haya maneno.
To walk with God.
Kutembea na Mungu.
Is it normal words?
Ni maneno ya kawaida.
Lakini kwangu ni maneno ya dhamani na ya maana sana.
Amen.
To walk with God.
Kutembea na Mungu.
Day by day.
Siku kwa siku.
In fellowship with him.
Kuwa na ushirika naye.
My love going up to him.
Upendo wangu ukienda juu kwake.
Praise going to him.
Sifa ikimuendea yeye.
Worship going to him.
Ibada ikimuendea yeye.
Who was it? It was Enoch.
Alikuwa Enoko.
Enoch walked with God.
Enoko alienda pamoja na Mungu.
And God took him.
Na Mungu akamtoa.
And God took him.
Mungu akamtoa.
Oh, mtu wa ajabu. Nataka kuwa kama Enoki. Kutembea ya namna ile. Kumpendeza Mungu.
Amen.
Kumpendeza Mungu.
Amen.
Ah, it's better than gold.
Ni bora kuliko dhahabu.
It's better than a house in Samaki. Masaki.
Ni bora kuliko nyumba ya yuko Masaki.
To know God.
Kumjua Mungu.
To know Jesus.
Kumjua Yesu.
To have him come to you in your room on your own.
Kumpata yeye akikujia hata ukiwa chumbani peke yako.
Bwana sifiwe.
Amen.
He didn't die
hakufa
to give us an excuse for sin.
Ili atupe kisingizio cha kutenda dhambi.
It is wonderful.
Ni jambo la ajabu.
God knows us.
Kama Mungu anatujua.
And he tells us.
Na anatuambia.
In 1 John chapter 2.
Katika Yohana wa kwanza sura ya pili.
After he says,
baada ya kusema,
these things are written that you sin not.
Kama nimeandikia haya mambo ili msitende dhambi.
But if anyone sin,
ila ikiwa mtu yote ametenda dhambi,
we have an advocate with the Father.
Tunaye wakili kwa Baba.
Sin ndio tumani. Jambo la ajabu. And if we confess our sins,
na kama tukiziungama dhambi zetu,
he is faithful and
yeye ni mwaminifu na wa haki
to forgive us all our sins.
Kutusamehe dhambi zetu zote.
Bwana asifiwe.
Amen.
In some churches in England,
katika baadhi ya makanisa huko Uingereza,
on Sunday,
Jumapili,
they have a form of words.
Wanakuwa wana mfumo fulani wa kuwa na maneno.
It was very characteristic of the Anglican Church.
Ilikuwa ni kawaida ya kanisa la Anglikana.
And when I was at school, we had to pray this prayer.
Na nilipokuwa shule nilibidi tuombe, tulikuwa tunaomba hii sala.
I wasn't a Christian.
Sikuwa Mkristo.
But we had to go to the school church.
Lakini ilibidi tuende katika ile kanisa la shuleni.
We prayed something like this.
Kwa tuliomba maneno fulani kama haya.
We have done the things we should not have done.
Kwamba tumefanya mambo ambayo hatukupaswa kufanya.
And we haven't done what we should have done.
Hatujafanya ambayo tulipaswa kufanya.
And we are miserable sinners.
Na sisi ni wenye waovu wenye wabaya.
Have mercy on us.
Turehemu.
Every week.
Kila wiki.
Every week.
Kila wiki.
Dini. Dini. Dini tu. They think they are being humble.
Wanafikiri kwamba huko ndiko kwa wanyenyekevu.
I want to finish.
Nataka kuhitimisha.
But in Hebrews chapter 10.
Lakini katika Waebrania sura ya 10.
In the Old Testament.
Katika Agano la Kale.
They had one sacrifice.
Walikuwa wana dhabihu moja.
Every year.
Kila mwaka.
Once a year.
Mara moja kila
for
mwaka.
Their sins.
Kwa ajili ya dhambi zao.
And God forgave them their sins.
Na Mungu aliwasamehe dhambi zao.
But because the power of sin was still in them.
Lakini kwa sababu nguvu ya dhambi bado ilikuwa ndani yao.
The offering had to be made again.
Ile sadaka ilibidi itolewe tena.
Every year.
Kila mwaka.
Every year.
Kila mwaka.
Because the power of sin was still in them.
Kwa sababu nguvu ya dhambi bado ilikuwemo ndani yao.
And Hebrews 10 tells us.
Na Waebrania sura ya 10 inatuambia.
That their consciences.
Kwamba dhamiri zao.
Condemned them.
Zilikuwa zikiwashtaki.
They felt polluted.
Walijisikia kwamba wao ni wachafu.
So they had to come again.
Kwa hiyo iliwapasa waje tena.
Once every year.
Mara moja kila mwaka.
And today there are churches.
Na leo yapo makanisa.
And they make the gospel.
Ambao wanafanya injili.
The new covenant.
Ya agano jipya.
Less than the old covenant.
Kuwa kwamba ni kuwa chini kuliko hata ile agano la kale.
There they came together once a year.
Pale kwenye agano la kale walikuja walikutanika mara moja kila mwaka.
For the forgiveness of sins.
Kwa ajili ya msamaha wa dhambi.
But there are churches in Europe.
Lakini kuna makanisa
huko Uingereza. And every week they pray this prayer.
Wanaomba hii sala.
What is the result of this prayer?
Matokeo ya hii sala ni nini?
Dhambi ni sawa. Ni matokeo. Ah, sitaki kufanya dhambi. Lakini mimi ni mwenye dhambi. And so they sin.
Kwa hiyo wanatenda dhambi.
Because on Sunday.
Kwa sababu kila Jumapili.
They say forgive us our sins.
Wanaenda kusema kwamba tusamehe dhambi
zetu. Nigiza tu, ni dini tu. If you have sinned.
Kama umetenda dhambi.
If you say this kind of prayer.
Kama ukisali sala namna hii.
Don't wait till Sunday.
Usisubiri mpaka Jumapili.
If you know of a sin.
Kama umeitambua dhambi.
Go to Jesus.
Nenda kwa Yesu.
Go to Jesus.
Nenda kwa Yesu.
With the sin.
Na ile dhambi.
It says in Hebrews 5:27.
Inasema katika Waebrania sura
7:25.
Inasema katika Waebrania sura 7 mstari wa 25.
He is able to save.
Kwamba yeye anaweza kuokoa.
To the uttermost, kabisa.
Anaweza kuokoa hata katika.
No, he is able to save to the uttermost. Anaweza kuokoa kabisa wale wanaojia Mungu.
Go to Christ.
Nenda kwa Kristo.
Call on his name.
Liitie jina lake.
Don't just get forgiveness.
Usiende tu upate msamaha.
Get freedom.
Pata uhuru.
From the sin.
Uhuru
mbali na dhambi.
And
when you come to church,
na unapokuja kanisani,
utamsifu Mungu.
Amina.
Unaelewa? We are to walk in the light.
Tunatakiwa kutembea nuru. Kama yeye alivyo katika nuru.
And as we do this,
na tunapokuwa tukifanya hivi.
John says,
Yohana anasema,
1 John 1.
Katika Yohana wa kwanza sura ya kwanza.
If we walk in the light as he is in the light.
Tukitembea katika nuru kama yeye alivyo nuru.
The blood of Jesus Christ is cleansing us.
Damu ya Yesu inatutakasa.
All the time.
Wakati wote.
Keeping us clean from sin.
Kutufanya tuwe safi.
Keeping us free from sin.
Bali na dhambi, huru mbali na
dhambi. So that our consciences are not condemned.
Ili kwamba dhamiri zetu zisishtakiwe.
That's what Hebrews 10 teaches.
Hiyo ndicho ambacho Waebrania sura ya 10 inafundisha.
Amen. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Tunaweza kuimba wimbo mmoja. Nimekombolewa na Yesu
aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake, nimekuwa mtoto wake.
Oh. Mnaimba vizuri sana. Nafurahi kusikia sauti ya upendo wa watu wa Mungu. Hamhitaji mikrofoni na kwaya. Kumbe angelie kwaya la Bwana. Bwana sifiwe. Asante sana.
Amen.